Abayizi batandika oluwummula lwabwe olw'olusoma olusooka mu mwaka guno. Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo wamu naye evunaanyizibwa ku Kampala n'emiriraano zirabudde abazadde ku nneeyisa n'ebyokwerinda eby'abaana baabwe anti bulijjo okwerinda si butya ensanafu etambula egaludde. Oluwummula lw'olusoma olusooka mu butongole lutandika lwakutaano luno nga lumu omwezi ogwokutaano okusinziira ku kalenda ya minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo ey'ebyensoma newandibadde ng'amasomero g'obwannannyini agamu gamaze dda okuwummuza abaana ssabbiiti eyise. Oluwummula luno lusuubirwa okuggwako ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Oweekitiibwa Dr. Jesse Muyingo agambye nti abazadde basaanidde bafeeyo nnyo ku byokwerinda by'abaana baabwe mu luwummula luno okwewala obulabe obuyinza okubatuusibwako ebintu babeerere terere nga nnyindo ya nte.
Obutafa ku baana kati baabaana bajja kujja mu luwummula mu nnaku ntono bagenda kutandika okujja mu luwummula buvunaanyizibwa bwo gw'omuzadde okulabirira omwana oyo n'okumussaamu values ezeetagisa okuwera omuntu mulamu okulakulanya ensi eno. Mukuuma abaana mu luwummula bino byemuwulira eggaba byemusomako nnaku zino mu mawulire eggabagaba akuusa eggaba lw'abantu abatalina kitiibwa abatafa kitiibwa mu kulabirira bulungi baana baabwe naddala mu luwummula. Abaana baffe bangi bafa balwala bakolebwako ebikyamu kubanga gwe omuzadde totaddeeyo budde kulabirira nakukuuma nakubudaabuda abaana bo mukama be yakuwa. Gwe nange tulina obuvunaanyizibwa okulaba ng'ensi eno ekula ng'ekulira mu kusomesa abaana baffe n'okubalabirira obulungi. Ennaku zino owulira buli mukyaga akyeyogerera buli mukyaga akyeyogerera
mu ngeri y'emu minisita omubeezi wa Kampala n'emiriraano Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye agambye nti abazadde basaanidde okuyigira ku byabadde eggaba. Omusajja Christopher Ekero Nyumu gye yatta abaana mu nnaku eziyise abaana babakuume bulungi mu luwummula.
N'ebino byonna ebibaddewo bijjidde mu kadde nti abaana bakomyewo waka luwummula luwanvu lwa mwezi kumpi mulamba n'ewiiki nga nnamba mbeegayiridde mukuuma abaana. Ekyatugwako eggaba wali jagamba nti bwali bulagajjamu naye osanga tetwakula kimala kutangira njegeeyo sandyagadde amasomero gonna mu Bukampala wano wadde mu Uganda otwayisa awamu gafuna enjegeyokubi naye kanjogere mu bye Kampala gavumensi ng'okulaba ebizibu ng'ebyo.
Minista Joseph Christopher Kabuye Kyofa Togabye mu ngeri y'emu akakasizza nti gavumenti ya Uganda ekola ekisoboka kyonna etereeza ebyokwerinda n'enkulaakulana ey'ekibuga okukola enguudo okuzimba amasomero mu Kampala n'ebirala kyokka n'asaba abasiga nsimbi nti nabo bagikwasizeeko.